lesotho botle ba marona dula fatshe ke o jwetse lesotho mosetsana e motle tshwanagadi o le petu o le tseka la matho o le nyetsa o phatlhile molala mokwena o itlamile ka tasana thekeng matlho a bolea ke o rata lepoko le monomonono a moratisile a rametlhaka ya batlhankana ba pudukana ba rata go monyala e le sekonyelo wa mmanthatisi bo motshweno moramasopa bo moselegatsi le tebele farolong ba kgothule magirikwa a ba kgatlela ka tshukuru letlama a ba tlhetsola ba latlha fatshe a tshwaga lesotho ka letsogo thisele a dula le ena godima lefika thaba bosiu ya moramokgatlhane a kgatholowa ketha mofufutso ya re oja a sa dutse go naana bophelo go a fitlha ngaka ye makgokgoma go keresete mosebetsi wa modimo ba kena pelong go motshwanyane ba topothela ba mokena masapong dikolo tsa tlhaga ema batlhalefi jale mme motshwanyane lesotho a dula fatshe a ruthubana mogatsa mo ka dinko ya leteku le tsa phala e tshele lewatle e tshelele kwana go mmamotlotlegi phakisa ka pele o tlameleng ya leopakeng tsa mme lesotho mosadi o tswile dikgomo madi a batlhankana a re nnaye ke tla ba kgita ka ditebele ba tlhatse madi ba tshele matlwele victoria mabatho madi a tletseng motshepei mosadi ke wa thisele yeo le motlogele le ona maburule gatang go mokuka tlhokomelang le seke la motshwenya majoroko salameki yeo a dule mang aung a le thibele le setshwarekobo yeo ya mosadi wa batho ditloko tseba maburu le sekwanyela ba ditseba o tseka mothepa ba thetsa le majoro e le modisa a seana ka dipengwana wa mmuso batlankala ba ditshwaka dithebe joo majoro a baka mo feriferi ba ba gotlometsa ka dilo mo bakwena tlhokomela mabewana ka lesotho manwalela mongodi wa dikoloni ga bua ka mme lesotho mosadi o bua le maburu a sagetsote ditaba tsa majogo di tla tsoga boo ke manyaka tsebang o latlang mae ke manyaka faneng ka mosadi a faneng ka mosadi ile wa gae ba tshepile difane le dikhumane tshepo ya rona yo modimo modimo o faneng ka lesotho motlotlegi tsotswa botshelela motlhanka ya pelo e nolo o setse ka matlhong o re tadima maburu jana a rata gore kuka ga ke na molato ga ke na letho motlotlegi tsotswa botshelela pusong ya batswadi ba gago tsotswa botlhano letsatsi mmaletsetsa ditšhaba ga re a fungana mething ya matsweditswe ke le wena pele o e tebise lesotho go dua lenaka ngwana wa ka senate o tswake ka molalatlhageng ke nama e phelang mora modimo wa bona mofumadi ba rata go mokuka o ka sala tlokotsing wa fetoga lesoo ga rona bana ga salagele dikhutsana